too lazy. What do you mind?
Kizungu, kizungu mkote, baby ya kwako, napige saluti. Nipengo, nipige ngonyori, kinongongongongo, kwe zaidi ya shori. Can I care? Don't worry, baby take care. Sije tumbukia, una macho kulegea. Legeza, legeza, nesugua, sugua, taratibu itoe maji. Hatupigi nyaki na kupiga malula, nalia mnyura, usawa walula. Namba kweche kweche, changanya hotai. Palu unapokaza, mina kukazia. Kama ukifinya, bodi ya shindiria. Kishindo choshindu shindi, shindilia. Kishindo choshindu shindi, shindilia. Kishindo choshindu shindi, shindilia.
Mapenzi, mapenzi, kayaleta nani. Siwezi, siwezi, sema we.